From Washington, this is VOA News. I'm Dave DeForest reporting. A thumbs up from the Saudis. U.S. Defense Secretary Ash Carter said Wednesday the Saudi Arabian leaders have assured him they support the recent nuclear agreement with Iran. Edward Uranian reports.
Saudi state television showed video of the meetings, which included the Deputy Crown Prince and Defense Minister Mohammed bin Salman. Secretary Carter told journalists traveling with him that Saudi leaders surprisingly did not criticize the Iran nuclear agreement.
Both the King and the Minister of Defense reiterated their support for the Iranian nuclear deal.
Carter said the Saudi king discussed the possibility of a snapback of sanctions on Iran should Tehran not respect terms of the agreement. Edward Uranian, Cairo.
Police in northern Afghanistan say a suicide bomber riding a motorbike killed 19 people and wounded nearly 40 others Wednesday in a crowded marketplace. A police official says the attack was apparently aimed at military personnel, but he said the majority of the victims were civilians. A car bombing at a crowded market in Baghdad has killed at least 20 people and injured dozens. Iraqi police say the bombing late Wednesday hit a mainly Shiite neighborhood in the Iraqi capital. Nearly 30 people were killed, more than a dozen wounded in multiple bomb blasts at two bus stations in the northern Nigerian city of Gombe late Wednesday. No group has claimed responsibility. At least 20 people were killed in northern Cameroon Wednesday in two suicide bombings. Officials are blaming the attack on the Nigerian militant group Boko Haram. The attacks happened simultaneously at a market and a neighborhood in the capital of Cameroon's far north region. This is VOA News. Votes are being counted in Burundi. The presidential election Tuesday is believed to have had a low turnout as President Pierre Nkurunziza ran without significant opposition for a third term. Burundi opposition leader Agathon Rwasa says dialogue is needed to avoid violence following the controversial election.
War can only destroy. While the dialogue can help us overcome all these troubles of ours.
Official vote results are expected Thursday. The elections have been roundly criticized after the government ignored an opposition boycott and calls from the international community for a postponement due to election-related unrest. U.S. President Barack Obama celebrates the growth in American economic links with sub-Saharan Africa at a White House reception Wednesday evening. The U.S. president is preparing for a visit to Kenya and Ethiopia in coming days. A human rights group is accusing South Sudanese government forces and allied fighters with civilian killings, rapes, and the destruction of property. Human Rights Watch says the alleged abuses occurred during a military operation in Unity State. United Nations aid agencies report the fighting in Yemen continues to take a heavy toll on civilians. Lisa Schlein reports.
Civilian casualties in Yemen are growing as airstrikes and ground fighting continue. The United Nations reports more than 3,600 people have been killed, nearly half civilians, since Saudi Arabia's bombing campaign against Houthi rebels began March 26th. It says another 17,300 people have been wounded, including 4,000 civilians. UN aid agencies report the war has devastated the country's economy and left 21 million of the nation's 25 million people in need of humanitarian assistance. Lisa Schlein, Geneva.
Greece's banks received a new cash injection from the European Central Bank on Wednesday. The bank official neither confirmed nor denied that the ECB has decided to increase assistance to Greek banks by about $980 million. The second such cash injection in just under a week. Earlier in the day, lawmakers began another debate on a second package of reforms demanded by the ECB and the International Monetary Fund. The White House confirmed Wednesday that the administration is in the final stages of drafting a plan to close the U.S. military prison at Guantanamo Bay, Cuba. President Barack Obama made the closure of the prison a priority when he took office in 2009, but the plan faced numerous setbacks. Inmates have slowly been transferred out. Now only 116 remain. I'm Dave DeForest in Washington.
That's the latest world news from VOA.
This is the African Music Mix on the Voice of America.
Indulgence est qui compte se manifester la yate. Oya salata ma beso qui a mis repenti. Va comme on fait sa bolimisi. Oya ngalisumu selon toi le qui m'a soumounyoso. Yo pe koki koe la yotu talikaku. Lo kolo moli na iyo malasa li susuni. Ikana me makuru zenanga.
Sambo, Kulutu, Tonton Deli, Mami Baestor, Vasco de Gama, Urbain Bango, Aimé Makanda Aguilera, Chassé na Canada.
Atata la fitouma na bolingo et salimbonge ya l'amour, la salaka suwa na lolango na moutou, oyo linaka, oya yo ele kimbeka o, papa tres wasengo. Mitumba na bolingo ezali mbonge ya lamu Pasala kasu wana lolango na mutu Oyo lingaka Oya yo ele kimbeka o Papa tres wansengo
Belu bebe, naleli ye ye, kada ficha kudu, naleli ye ye, nono yenu, naleli ye ye, dijelo mangai, naleli ye ye, Randy na Larissa, mere kabishi ye ye, Robert Kintuna, Jose Kalala, ah.
Matata la bitumba na bolingo, ezali mbonge ya lamu.
Willy Bombito, Nalala Fe, Jackie Kazak, Boni Akanya Bolonga, Masaki, Nasili Maele Bona Poluka Basusu, Nasili Maele Bona Poluka Grandoe, Nasili Maele Bona Poluka Sete, Nasili Maele Bona Poluka Gaston Fongo.
Ya
bolingo solo es apreciar cateo, que es wasengo. Sala no kio zonga ngaya wabashagi.
Wale na motema,
na beli bongo.
Wale na motema,
kirino kirino.
Wale na motema,
noe zola na ye.
Wale na motema,
eje mandondoma.
Wale na motema,
beya chantal.
les obaos Poltisana
Matata la bitumba na bolingo ezali mbongeya La salata suana lola mona mutu boyoli maka Oya yo ele kimbeka o papa tres vasego
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Vasingale, omzukuru wavo ndishari wakanaka ini.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Ah! si watu ni wa si kila mtu uibo uponea si kila mtu uibo uponea si kila mtu uponea na si kila mtu uibo uponea
Shuku macho zina kuangalia, shuku mikono zina kusalimia, zimetoka wapi? Shuku barua unaandikiwa bila address, na pesa unapewa ovyo ovyo, utalipa na damu. Shuki ndo inafichwa na salam, guza, pesa na jina chunga, usipatwa na bibi ya mse, position mbaya, unaunganisha waya ya stima na maji, MC anatumia solar energy, hakuna mse ako na allergy ya pesa, wanasiasa, wananitaka mi kwa maambulance, au kwa Mercedes Benz, ma 230 systems, za multiparty zituvute katika. Katika kama ya tango 4 Ipi ndio refu ni mkono ya law ama ya wezi Maskio zinapokea frequency ya senti kazi na gongana Socks zinachomolewa ka umevandula nguo ka Aija ka uka radio ka inaimba sembe ka Aija iva ka uko kwa bafu kafu Ya mwana ume baisa tatu asikose kwa ba Poligami bibi wa kwanza pombe Tamaza tumbo na kimwili 80% ya akili Ya mwana ume ni kwa pesa na kwa opposite sex Ndio mana apa ezi isha wezi na malaya Wale kesho wataitwa mama ndio ma sex waka Ma pickpocket tukiwaka ndio Pesa zinapotelea in the thin air Kashimoli kwa high court Pesa ndio power Pesa ndio inagawa Family bona na bibi Ndio inagawa society nzima Maskini na matajiri Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wauane Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wazunguke Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wauane Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wazunguke
Watu wengine wanahubiri maji lakini wanakunywa vinywaji tofauti ghost names kwa listi yako ya mshahara nikiando biashara na angusha kivairo amsha kiviagra seri da sara waduki meni kwa duzi sigara ndio rembo natural msichana anaharibiwa kiwa mdogo ra nina feeling kani chandela kuishi nitakuwa mdosi na unasenya ya kihara usu inonesha mafikira arufi ya chwara kwa secret admirer na kanyari ya miraa furaha kwa four weddings and a funeral kika yote na kwa constructive na Miangu juu hakuna job mambo yote Yaku ya privacy ya nengilo na press Kimilton obote Unafukuzu wa kwenu hakuna uzuri kuote Dudu nituende afaka mukunji Simapalia masuti mamwana ni ya briefcase Nikita kujua kaikono inaribika na angala ya mbaisia Na makota kwa butchery Bado sina upendo kwa polisi Bado brother awezi umanjaro
Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wauane Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wazunguke Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wauane Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wazunguke
Kifo ndo ajui utoto na uzee Sel ndo watalala minister na chokosh Gun ndo ajui ka umeja au umekonda Kifo ni moja shida ni kuingoja Nani ndo nani Maabusu wamevaa nyeupe vi angel Mapasta wamevaa nyeusi vi devil Maconmen wameekelea sura za wa Samaria wema Pasta kwa hema anaponya Vipofu na viwete wanaona na wanatembea Actually aliwahaya kaa kando na siasa Kupindua akili ya mjinga Nika kupindua oh upside down Nini talk of the town kasi Pesa pombe na wanawake na mi Kota ya watu wa mtaa ni wezi Kota ya wafanyi kazi wa bank ni wezi Walichora kila kitu kwa map Tunaongozwa na pesa na saa Ndo tunaiva kwa makaa inaotwa na wanasiasa Nina maswali aya nanga answer Tulichagua mea ama nightmare you are worship City imetan yellow juu ya makojo Siwezi zimetoboka barabara mbaya mbaya Taka taka za hotel kubwa kubwa zinatupa kwa slums Na guns za makarao zinatoa chuma badala ya raba saza riots
Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wauane Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wazunguke Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wauane Pesa pombe siasa na wanawake Zitafanya wanaume wazunguke
Mashimoli wao nao vadzis na bone Hitman pasa na we mnapenda pesa
sasa naishi leo nika hakuna kesho kwa marafiki kuna wasaliti history ni kaya dema kilusi virginity kuruwa kitafuta Mr. Right pongezi wapole skorobari madet za kisiri masiri zinakwewe kwa hatali alafi na kulipata atatak ama accident ya gari deputy anafuria kuinherit unasifuni kwa mpo kisha dedi kila nurutu unaspendi kao nipendi sikupendi masiku za wiki kwa tu ni weekendi tuna commitments zina annoy the devil kila level ya gesi kibiyo kukota kwa hizi controversy na kutu kwa tuyo wildest fantasy siwezi ishi bila radio bla 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 ow wow mwana mke akiwa manga murudishe kwao na represent wa Afrika wapenda nao kawa kusani kusani kwa barabara lakini unafanya majabu wakiwa peke yao sa tutalanja au tutaiba sa mana tutaskaps au pigeons mixing videos with pleasure honey alifanya tuko sane na ndugu mane ilifanya tuko sane na ndugu
from Niger to Bongo the African music mix.
Memrika tigit wadai isnu nasin Memrika tigit wadai isnu nasin Memrika tigit
bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Chana kwe, Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix.
Best in African music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
nangu mukurunda.
Food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Thank you.
The African Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America.
Azumate Samehamba no musareya Allah tikangano mehme Kafari tikanyane Fuwatwete Tali marufu watike Mahari simi alatika Tani marufu watike Funda mahari simi alatika Hey, hey, ya, hey, ya Mangina poza mitale Mangina poza mitale Mangina poza marare Zamarare, oh Zambe, Zambe, oh Zambe, Habako, Zambe, oh Zambe, Zambe, oh Zambe, Kazami Tuma, Zakimongo Tongi, Kazami Tuma.
André, ils ont dû connaître André.
Cassavéré.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
À l'autre côté, mon lévé galopé, la maudite bandée qui n'arrivait. Mais moi, pas n'arrive, non, yes, c'est le main à l'homme d'autre obligé. Le prof, il n'arrive plus de sauce pour te déplorer. Aïe, mon cerf, c'est moi qui finis d'arriver. Un cousin qui te donne dans ta lèvre, toi tout fait. Et moi, ça fait des outes, et puis mon mari finalé. Et tu sais ce il paraît tout.